akunganye de makaga Hajjat Janat Nagujja amanyidwe nyo nga Hajjat Gangu okusoma dua ku kyalo kyeyagalire mu ggombolola ye Ndagwe district ye Rwengo.
Okulonda kutukwatako era bwoba tewalonze badde nkusaba emyaka gino etaano ogitulekere ffe abalonze toyogera kigambo kyonna gumiikiriza sirika oba bikunyiga oba tebikunyiga kolaki gumiikiriza olulala kyemuddanga mugaana okulonda ate n'okozesa enkya tugenda kukolaki tugenda kulonda mugende mulonde abakulembeze baffe ab'amagombolola kubanga gye tuddukira abantu baddukira ku ggombolola ku lwakusatu era temugenda genda mbamanyi kulonda bwe kuggwa kulonda bwe kukola ki nga bwe kwakoze eki nga bwe peace, kigambo kya luzungu kitegeeza mirembe. Unity, obumu, reconciliation. Okola ki? Okutabagana. Okukola ki?
Tuyenzizza nnyo Sheikh Ismail Kibuule era nno wano w'asinzidde n'akubiriza abazadde okweteekateeka obulungi bazze abaana baabwe ku masomero kubanga ennaku z'omwezi kumi kati wetwogera tubulayo ennaku z'omwezi ennaku munaana abaana badde ku masomero era ku nsonga y'emu avumiridde ekyabazadde abalemererwa okusomesa abaana baabwe nga beekwasa nti ensimbi tebalina balimba
tulekera okuteekera teekera abaana abantu bagulidde abaana baabwe zipoloti babagulidde ebibanja baguze mamoroka bateeseteese ne bambi babiridde nga ne bakadde baabwe tebannaba kuvunda naye omuntu eyaweerera omwana we ekiwandiiko kiki yamufunisa eyo satifikeeti ye diploma oba diguli ekiwandiiko kyekyo tagenda kukitunda kirina kusigala nga kimutambuza yeegulire poloti gy'ataatunde agule ebyobugagga by'ataatunde kubanga bino bambi byasikidde alowooza nti okubifunamu sente zigenda kumuyamba okusinga ebyo alowooza kubifunamu sente naye bw'oba omusomesezza ajja kusigala ng'okusoma kwe kugenda mugulira ebyo by'oyagala okugula kati omuteekerete.